yande joyno wittari mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde. Sumana Amadou janganta habaruji ɗi enɗen nani ko e majji. Mawɗo gollal hono ndenako mbiye tegal Barkane gonnoɗo golle e leydi men Niger timmini golle muɗum ɗo noddilla. Caggal ndiyan toɓuɗon ton enɗan ni ele département mo Ingal bonandaji gaɗi ɗi en nanan ɗum e ɗumen noon. Non ni hande en gona do filla ko ndarto sigilaji daroji julɗe suuma e ñalaɗe seeɗa won ko hori on nanan kam min gadanto yewtere pendinonnene studio kala. Kori jan hirte moɗon habaruji ɗi yerno mbirmi on ni mbiteɗo Patrick Bretou neɗɗo latti kawno mawɗo hono fedde e tende Barkane. Barkane du leydi France kawon ko joƴƴini ɗum gam batte waddude ndenagu ele leyɗe men gonɗe le Sahara. Kanko enɗan ni o wari o yii hoore leydi men Niger Issou Mahamadou ɓe gaɗi jooɗa kala hakkunde maɓɓe ɗum du konɗan caggal koɓe jiidi hokkoɓe habaruji ko landimo. Kanko enɗan ni o wii golla makko timmiɗo enɗan ɗum yarinto hoore leydi meɗen Niger o yewdiimo dow filla ko darto ndenagu ley Sahara kañu e Mali.
En liaison avec les pays du G5.
Jungo der jungo soweji leede joode goni no gollida der balla leedi France. Ibe do keri leede de ibe ko kito himbe bombe warobe no hippito gure. Wakkati be mabbe ibe kabbabe. Minen gollida soweji leedi Niger miden ko kito der sobbirde to min goni miden maba himbe bombe yobe leedi Libye no nata leedi Mali. Min umata kona madama he agelal hadde hubere arlit min ko kito obe. Miden keba waddobe kaborde e irgineji bondi. Denne golla amin no don no hadabe jodorade no weliri. Der chakantaraje miden buuta sembe mabbe du boko haram no tawa der leedi Borno ibe godi worde didi wonde no tawa daana weenu Chad deto no tawa do bamle mondara hore huddo weenu hande en fedde sogeji kawjiidi do mo leede de sogeji leedi Niger Nigeria e leedi Chad no ton gam buutude sembe mabbe
et dans la zone du lac Chad où nigériens et chadiens ont subi des pertes
o woni mawdo nenne ne ka fedde tende Barkane leedi France jodi leedi men Niger. Har filla ko ndarto gouvernement joƴƴinaɗo sappo e joyi lewru avril ƴaɓɓindu enɗan ni rewɓe jiitani ɗon enɗan geɗɗuji mum en no haaniri ɗum waddini ko fawata joni ni nden warde jonndu konɗan laawol fuu hoƴaraka dow filla majjum. Fedde wiyetede Konga Fen kam won hawrinde rewɓe leydi men Niger mawnde ɓe jeyino faa ɓe joyi Brigida fino horejo gouvernement gam batte ƴeewa laawol majju amma laawol fuu waɗa e dow majjum. Horejo hono Konga Fen o enɗan ni o holli o wi ndenne rewɓe sappo hanno tawa ele gouvernement o amma jerto wonɗon enɗan ɗum waddi ko fande bandimi yeyi yewdu e makko o haalani ɗum Mayrama Diallo kenda yewdu e makko kanko ete madame Kako Fatuma mawɗo ko gaffe nani ko o haali.
Actuellement, il y a 8 femmes sur 42 postes.
Joni oni no wodi rewɓe jeetato dow nokkuɓe ministre je la soji ididi. To fandi woni lawol geɗugol darna hedde laamu zaman jeeɗiɗaɓo. Amma on giyi hande hunde fuu wala ko darna. Gam hande min jiidi e hoorejo ministriɓe o hooƴani min aadi o wimi min gadda ɗerol golle ko rewɓe fajoni no min domi. Gam wakkati fuu min giitana tawaɓe nder partiji kan tan hokkete golle. Ko waɗi ɗum min ngala miɗen eela hakke amen min goni no min ƴama. Min tokkan darde waylide laabi famin giya sako geɗu amen to min kaaɗi dow maggu kasin na min piilo dabari gon fa min gadda laamugu e yaagade laabi
mum.
No wontir oɗo wonno madame Kako Fatuma mawɗo ko gaffen hawrunde mawnde nde rewɓe leydi meɗen Niger. Caggal majjo ni min andina on ni hono e dow filla ko darto ko watte hitande warde hitande hollugol no wonno himɓe gonno mburiri ɗum waddi gurna sukaɓe hitande hikka ko holla ele duniyaru haalama gasinama leydi men Niger ɗum tawa nenene ka kandu konno komu haalama. Ɗum waddi ni hono bandimin larotu Ibrahima Gadoye yewdi e mbiteɗo Siddiku Moussa laatiɗo kañum ono hoorejo no enɗan feddetende koni de Niger kandu konno wattana ballagam har filla gurna sukaɓe Ali Ñalli no firtinaende fulfulde.
Sukaɓe ɓe tawi kaki sappo hakkina ni ko sukaɓe sa'aji mumɓe ngala no ponne hakkeji maɓɓe gala no hakkeji maɓɓe no jaaɓe misali dow jande filla sellal ɓandu e hunde fuu ko wawi acciɓe ɓe jeeha yeeso.
Nanni min jettima sanne Ali Ñalli o wonno ndenene kayni Siddiku Moussa hoorejo fawarejo ndu fedde hono wiyetede fawarejo ndu konɗan ni koni de Niger. Nanni fawarejo ni sen ƴeewi ele habaruji meɗen ni e fulfulde fadde me yarni yeeso hono yiwole tobude to enda der département mo ingal wadi bonandaji sanne bonandaji du kondan min kalna hala maji nyande amma hande du faande min landake maire mo ingal sidi mamma ngam batte o famina himbe noy wadi yar fila ko darto bonan yan ko to enda der département mo ingal
au niveau des ménages sinistrés
ade kondi anyami nibe ngodi nimbe kame jenayo e chapande jeedidi e jeedidi nibe ko jante teddengi no ngoni nimbe ujunaji jegom e kame jetati sappo e jenay filla bisaji ko maji na ko wati kame tati e lasoji didi e nay ko wati midengodi be ko wati ujunaji sappo e nay e lasoji didi midengodi bali ujunaji sappo e nay e chapande jetati e joy midengodi jolobi chapande joy e joy midengodi araji kame jedidi e chapande jedidi e tati e pucci joy woni ko wati midengodi chudi kame tati e sapo ko sami e kaliji hamre e chapande jedidi e go ko boni kamdo kai bolli tona injarata hamre e joy woni ko boni sudu amin fina tawa kando kai boni nyamodu to wite kir sale dimma ko heba hande do noni
c'est la situation globale à ces jours
awon sidi mamman no maire mo wurwetengo ingal har fille ko darto ndiyan ceni dan dundu kondan en andina hebe der galluje maw der leedi men nishar amma gor ladde ngal an hebe ndiyan ceni dan won ndiyan labdan jartan dan en ko heji dum waddi ko faware jondu kondan ni biete de zabairu yakuba net no jogido andal san do fille ko darto ndiyam kanyo mo tengol galluje o yewtani himbe do fille majjum sabo o wi laabi hojanam do ko wete omd amma joni o endan dun don kay jabbama himbe nati ko wete odd do wi dun don han tawi labi kessi di endan yewdo filan di endan fa woda nani ko halani hamado mumuni
actuellement en milieu rural
handen der ci do himbe hemre himbe woygu e go fu no kebe diyan labdam jarteeda der kubeje du do himbe hemre himbe lasoji nayo e jetato goni hebobe diyam labdan jarteeda denne do fi kubeje leedi niger yawti dimma himbe be fedde duniyaru kawjina fi yaadu leede yeeso didi do himbe hemre fedde dem wi ana himbe la soy tato e sappo e jow kani durwe keba diyam laddan jaratedan amma der ci seni bien ko leddi niger hewtaaki didol bi angol gul gam dum wi ana der ci do himbe hemre himbe woygu e jetato kani durwe kebi dam odon andi du ko dudal himbe niger fu tawa kana der ci denne dimma hidube diyam dam fu tawata kana der ci odon andi du ko fi diyam jaratedan sarusi biyetedo spain adi dum do dana jialmu den halfini dum sarusi diyam biyetedo sne denne dum waddi ko diyam hejori himbe tawabe der kubeje leydi niger
l'alimentation en eau en milieu urbain
awon zabairu yakuba andudo sando fil ko darto diyam o halni en do fil diyam ceni dan kebetedan jartedan nonni be gonana hembre en jeegon latibe jangube duubi tati to en iftik gam batte hebude hono fawar jondu kondan ni talkuru ko hokkoto dum lawol jodo lato nene ne kay hono faane kokkul habar ko nandi e mudum nene ne ka hande de enda non ko hewi mabbe fu ngari kolli golle mu en ko wadi le dubi tabbi endam dum waddi ko fawar jondu kondan ni hon docteur mawdo kawjiri fil ko darto jande en biyetedo toure idrissa garba o andini en noy wonno dum yar to endan hon lekkol mi tedi fti ko endan musa hasan kam ko yewde makko
cette année nous avons
itana hikkede miden tawda jangobe hemre e jeegom feccabe pecce didi jangobe la soytato e sappo e go wonben tefa de rewl indirtengol licence jangobe woronja e jogo e jango garota kolla ko jangi e ko pami der ekitaki golle mum kokkobe habaru sappo e jo tawa hakkune mabbe jangube jande kokkol habaru sappo e jo do la soytato goni worube kolla ko be jangi e ko be ekiti eto seto gadi tewtewru dida buru sappo e nayo wadube jande famarde do jande kokkol habaru be fuuno tawa dar warobe jango der kobe bindata be kolla dum be bindiray dum no fewtiri gam be nyanyaaki sanne der bindol der demgal fransire amma ni min daran kobe bindi be biidum rafi nyanyal gal hana be leydi niger tanno amma bani warbe juwi der leede yasin kan en du nyanyaaki sanne denne min durwan ko wadata nyanyal gal be kebiidum gam be kokkira habaru no wodiri
qui sont appelés à communiquer
o won no fawar jondu kono toure idrissa garba hono ko horejo har filo ndar janginon ton endan iftikam ara latol balle pirto balle du konnam pelle latobe bal burtuden endan kaindu jangonde endan be ganda nyalande mabbe no gaydede bernde endan latol bal on natan du se Allah jabi jangol jumande hakkune AS fan kanya AS garde national e nyande asende du konna to en arlit akko kana hawran espoir irana du konna fotte AS soni dep danka sa wadu konan yatna fotto e tagurto enda maradino ko dum watto noni fa hande du kondo enda gallu nyemen ni jele kany e Sahel Sporting Club e Olympique hawran kande AS Douane ala gal du konda ni IS Gendarmerie Nationale kande fotto tan e AS Police do enda gallu nyemen important sedda fadde men warre yewtere men pindinal
Ketine sigilaji studio kalangu kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum
nawantri nani faara joni yorno birmi on ana nyala seeda ko heddi e julde sumay dere yotto siryaaje hon e hore mudun sabu eden andina wodi filla nyogol kadule e ko nandi e mudun e sodnugo cukabe kadule nenene ka hande do majjum gaddu en yewtere meden rahilatu sumana o yey o filo ko der gallure nyeme toyte rompo e mawrey nokku to buri hono telaaji sanne sanne nenene don endan o nani yewtere do wadani en bandira min firti fulfulde
de neddo wari der to nyotte golla ngal wodi sambe sanne wakkati wobbe ngoni no taja gude den wobbe du ngoni no nyota ko taja dum be to du no tikin kinim e topinal kadule e gattal balle ba ko ndiya no toba der to nyotte dum habayre be gonkay boyi warde ibe ndomi fa be jaba kolte mabbe debbo nyotante do o jota na fato wodi amma mo dirta kan hadaimo o wari nyotude kolte makko julde do enda nyame
ko ma donner rendez-vous je suis venu prendre mes pains dans un instant
o hala ni kan de mi wartata mi jaba nyogol an hande mi wari jabude gol mi do nana du beldum golle makko ti laberi mi juwata mi wadda namo nyogol nyande mi waddi gol nyande mu o halan takan de mi wartata mi jaba gol o hokkan kan derol tabbintinowol mi waddi nyogol tonto makko e de mi wartantagol o fabbinta du nyalale mi do nana beldum makko sanne
on apprécie et ça fait longtemps j'ai fait mes coutures ici
yaru no nyoto obi to makko no wada kawdule chapande tati ko nyotete der nyaloma heba o yottina aadi hakkunde makko e warobe nyota e mo wodi du dabare makko bande hite kurangen tajama
bincin mu dai muna ga yin bincin
nyogol ni miden he nyotude kolte miden godi waddano be min nyogol ko hana der lewru julde amma illa altine bittido mi acci jabude nyogol himbe gan dum dudirime do ardi do amen walata no nyota kan he jokolbe be mine sukabe rewbe to jamde nay wadi min jippake sey ni jango kan amma de Allah jadi min timminan golde de fu gan ardi do amen fabbinta nyalani de hite kuran gentai ba ni nyalor mo mubanon ge wadi ge warta min kub an group amen min gada e ko gollude
tunde sa hene sayda mare muna aichi da group
de deb waddi gudamu fa wara tawtade jeddi jeddi nam to nyotobe be to nyotobe be wala rafi jottinal ati
non wontir do wonda habaruji be fulfultili hande se Allah hewtine en jantona to habaruji di fulfulde denne ne kaden jetta sakra men fu waddube ballaga mudum jalla marema kenda ali nyalli umar hamma kany hedno do masinaje ne do fu gaddum ballaga mudum subhana allah wa salaamu alaykum balata jam wali nani ashmana sina do habaruji e hosankore
dude nyamay ya darle
dila beri ya hadifa
Captain Studio Kalangu do Radio Mono
Studio Kalangu Yadu Lady Niger